Young H.S. Eli, Rais wa the young and promising generation.
Mimi, nimekam na desire. Mina tapte bombele ya mesayo. Mimi, nimekam na desire. Mina tapte bombele ya mesayo. Mimi, nimekam na desire. Mina tapte bombele ya mesayo. Mimi, nimekam na desire. Mina tapte bombele ya mesayo. Toto kina mena kam full of sin. Kwa ni papa menilea mi bila kunisomea. Every time I have na anido, I just confront the Messiah and ask him, Papa God, where is my desire? Today I reverse money pattern of moving away from Satan. Mana wa mazio nimetoka kule kana. Mina takwa shumtile yote mana. Mimi nimekam na desire. Mina takte bombele ya Messiah. Mimi nimekam na desire. Mina takte bombele ya Messiah. Mimi nimekam na desire. Mina takte bombele ya Messiah. Sola we kama hasola tumtie manane tose kutamane tuma finga nane tuwe maabaida not so irida na tupa mawaida tunapata faida. That's why mina ram kini beat mina in the seat penzi ni sharithi ndio mana na piga mbizi katika penzi lake mie na tapo tapo ameshika mkono misiezi zama kwa ni penzi lake ni la kudumu haya mengine dunia kumudu is real affection, this others are just an affliction. Cause they come without a mention. Yeah, cause with the full exaggeration.
Yeah, cause with the full exaggeration.
Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. And this is not a guess. In her case I can see the race of a fondant loving a lighter, blazing brighter than the sun. Oh, me priesty boy game yangu boy boy. Naitwa Silka Hama. Kwa penzi ni shazama. Yenyu hiyo dhana haina mana mama. Anatupenda sana, anatulisha mana. So come to the Lord, blossom like a rose. Without any loss, cause she's so remorse. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Today, I reverse money pattern of moving away from Satan. Mwana wa mwezio nimetoka kulekana. Mina takwa shumtile yote mana. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya. Mimi, nimekam na desire. Mina takte bombele ya mesaya.